Hawa samaki wenye different colors, Swiss koala wanavutia kwenye kwela mtu, nyama zao sio nyama. Hawa samaki wenye different colors, Swiss koala wanavutia kwenye kwela, nyama zao sio nyama. Makosa yako na yakusanya, niko tayari jela wanifunge. Mafuriko yakitufata, kwako mimi daraja nikuvushe. Kukuona kila saa mama, just what I feel. Na ulivyonipa jana, so kama siku ile. Oh baby, tunapendana. Tunaendana baby. Tunapendana. Tunaendana baby. Kama nyota ya mapenzi we unayo, wasipate mishangao. Kitu gani kwako mimi nimefuata? Wameacha kutukalia vika, wanasemana wao wao. Penzi letu kwetu inatakata, penzi lako nani lift it, gift from God. Kwenye baridi weo moto na kupulisa. Wakikomenti mimi nacheka, usi reply. Wale wale uloni taka nika wakata. Umechanganya medula, kwengine katu. Zimeni zidi zira, kutwa mara tatu. Punguza mbio za farasi, tamoyo kwatu. Tamu ya pwani na bara. Chachu chachu, kukuona kila saa mama, just what I feel. Na ulivyo nipa jana, so kama siku ile. Oh baby, oh.